Wareka amalumbo kulimwe data Twareka umuchinshi kulimwe data Twareka amaka yonse kulimwe data Twareka ukutasha kulimwe data Fibe kuri imwe Fibe kuri imwe Ifibumbwa fyonse Ifya mumulu Fya pano chalo Fya panshia chalo Nefya mulibemba Fibumbwa fyonse fireimba afiti Fibe kuri imwe Fibe kuri imwe Lesa na mishi Shimuna Namishi shimuna Lesa namishi shimuna Namishi shimuna Mwebaliko Mwebaba Mukabako Mwe baliko Mwe babako Mwe mukabako
Sanami Shimuna Sanami Shimuna Shimuna Les Sanami Shimuna Sanami Shimuna Sanami Shimuna Ya Mueva
balikola.